之前宝宝灯夜
pole pole IT nikaona mali safi anaitwa Pauline. For real look of fine come on wine una shine come on sign baby girl baby nina sema thank you kuna siku pia nitasema I love you sio siri na kudai asii na kutaka baby wangu usijali kwa sababu nakupenda don't run away from me baby get loose baby baby yeah. Pauline, ume stand out kama Mount Kenya ndani ndani in your heart ninataka kupenya cause na kupenda niko na upendo kwako baby na kupenda inasema kweli sio vako na kupenda hata mama yango anajua na kupenda Pauline na kupenda Zin Pauline shout out to you for your beauty mazee nasema thank you so much for your presence in my life I just love you so much your personality motivation yeah baby nifanya chize wa mapenzi tu kila time na kuwaza kishenzo mpenzi mimi na kuenzi ninataka ni kumari bebe usiwari usizale mimi papatani niko serious figa nzuri umebeba sura nzuri umeweza ngozi soft unapendeza umeiva mini Obama wewe ni Michelle love yangu kwako ni deep kushinda ocean oh yeah honey wewe ni mzuri kama you are beauty siku yetu ya harusi itafika lini wambie wazazi wako kuwa niko ready kukuoa hivyo But sip yeah, we'll get ready. Whoa.